son pa firimba.
Explosive from twinjams.com.
Bambi bala lwish ukumbi fisheshina nyama pange yabo bena bafwaya fenka sulwe na kubantu ine teti mpape haba wishing atine mfilwe bantu narishi vaya wefikulu wabika muinde hello talala talala palinde
yes.
Uyulesa talala talala palinde Talala, talala, awe mukesha mukanaka, ukumbi fisheshina, kubantu mukalanda, nangu mufayo kumponya, mukesha mukanaka, ukumbi fisheshina, kubantu mukalanda, nangu mufayo kumponya, lesa wandi uwansadile, ena mukuru, nangu abalwani, banjimine, keti amfile.
Makitombai, Bat TV, so chimudisu.